kwako unipae uzima, nakupa moyo wangu mzima. Umeniwezesha kushinda, niliogopa yangenishinda. Kwako
Madanga